Menina Alegria.
Swabri made it.
Sekeja, takulinda na peto. Beleko, takubeba mtoto. Nina miteko, raha zangu sako. Presha nyumbani ukichelewa, mina isi kuchanganyikiwa. Michezo ndani ukinifinya nira, pumzi nguvu zinanishia.
Kitam, naona kama unakata visa. Baby washa taa, tamso kwa giza.
Yeah, mapenzi raso kuigiza. La 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 la, vacation baby, twende Ibiza.
Kitamu kinyama cha hamu, kitamu kinyama cha hamu.
Kitam kinyama cha hamu, kitam kinyama cha hamu, Brakata tumba, ay tumba.
Swabri, Mr. Pianolist, Alegria, MS Music.